mchuchu wa kunjotu rook kama vip kama juu ndakufunza kucheza. Ukiweza kamata machupa ya wine pombe kali punguza kumeza. Ni checking if you bring bring if you ching ching chapagawa kama kawa na poteza. Stage kama kawa na wameza. Wachumba na wafunza kucheza. Ukiweza chombeza. Mcheki mako chali vo chill na nyakati. Yuko na kachicks kake katrope. Kachicks kana good shape kana nice lips. Every song kana swing haka choke. Wani tebeli frak real. Uki feel real na nya club make it clap so kwa chati. We come move your body like a snake. Slow show 10 minutes catty. Excuse a boy, let me get it.
Sam, bossy, na koma na posi zao. Glassy, na pugonga chupa zao. Na hisi koma ni wafate, ni wakamate, ni wafakate. My girl bona. Sisi miki kiona, demwa shikiki. Demwa bujiki, demwa katiki. Ayo, what's up bro, vipi ni aji. Niko na tonya time, sema utachezaji. Yeah, demo party. Yeah.
Hehehehe.